Toby Kenya.
Nzuri mapenzi anaishi hapa sikio mpata sina matata jisifie wakapendeza takwa kashi mkononi kwenye mahitaji takupenda moyoni nikupenda fasi takwa rambo ndoni vita maji maji sitokutenda kutenga sitokujaji
naomba sana naomba dua nisije zingua nobody watasema sana wataongea wazidi
mapenzi anavyoniendesha. Ukinishikana ka baby nakupa na utakulosa.
Uyo
kanifanyaje?
Uyo
nampenda penda, nampenda penda. Oh silali
man, you don't know it's your boy MC Dubs, aka the Dancehall Daddy. I'm chilling out with the baddest and the illest mix master DJ Sonj, aka the Hyper Boy.
Be my baby, I'm your coco.
My future walai, nimengi tumevuka zirikani walai. My lady, every time I look in your eyes, yeah, you are so amazing. Acha nikupongeze, Marianana, tumependana, tumefanana. Ukienda kanta kupalana, ili waacha kina Diana. For you, oh, Marianana, tumependana, tumefanana. Hakuna siku nitakuja kukana, ili waacha kina Diana. So oh, take me slow, slow. La 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 la. Take me slow, slow. La 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 la. Take me slow.
What up Kenya? This is your boy Lizzy from Zambia. Let me present one time my music. You're listening to DJ Sonji.
Akili mwili umenitawala, una wakufanana. You are special, hata wakipangana. Nobody gonna be like ya. Hata natoni tu minikilala. Unanidia my lover, unanikosha mbigwa konikileza. Nobody gonna be like ya. Marianana, tumependana, tumefanana. Ukiondoka nitakubalana, ili waacha kina Diana. For you, oh, Marianana, tumependana, tumefanana. Hakuna siku nitakuja kukana, ili waacha kina Diana. So, oh, take it slow, slow. La 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 la. Take it slow, slow.
Fine boy,
I met a fine girl, and she thought I'm a playboy. She made me tipsy in alcohol. Oh yeah, oh yeah. My heart never lie. For your love, me I can't deny. Never ever me I can't deny. Never ever me I can't deny. Utamuli noga tupaka kisoda. Ukutaka kwenda slow down. Roll down, slow down. Mia fear nang. Likuwa rathi kuwa soja kukulina nang. Meni umizo, meni chomo, meni fireburn. Roll down, slow down.
Slow down.
Mina umia ndani. Ungeli juo singe pita kama njia yang. Ume usono ndesha moyo wangu tabang. Oh my, slow down.
Nige, 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 nige. Nige, 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 nige.
Why you make me tipsy, girl?
Nige, 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 nige.
Na umenilewesha we.
DJ Sarge.
Push kona weka, Carolina, Santolina. You got money, the way that got Kalina, Santolina. Pepper waka wakola, I could be a darling, darling. Can you me rip to see nothing, I complain. I could be a darling, darling. Can you me rip to quit laughing so big. Hey DJ, stop on the replay. Are you the best number one DJ? Let me kwano jange jirinze.
It's a weekend, it's not the same but
I'm on a romantic phone. Nilipanda mti kama network ni blanda. I'm on a romantico. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantico. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantico. Better option ni wewe. Leo nimebai bamba, leta mamako tuonge. Tuliko sana tangu masikio ni toboe. Hii namba ni ya mse wa movie hapa base. Usireply hata kikutext. Uliwacha kubona tangu kuku zenu ziende missing. Mliacha kushuku ule mkisi kuna ukame. Na hope babako aliunda fence. Nagopa sana kuliwe na fizi. I'm on a romantico. Baby kona mti kama network ni blanda. I'm on a romantico. Better option ni wewe, safa elewe. I'm on a romantico. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantico. Better option ni wewe. Kielewe, kielewe, kielewe. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, kielewe. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, kielewe. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe.
He wants some more, he likes the buzz. Me, I like the slice like diamond rings and plenty
cars. This is life when chilling, chilling. I for a city, city girl. It's just a fancy life we want. All we got the money is cash. This is life. Hey.
Daddy, oh daddy, the way. Craving, I'm feeling crazy. Oh baby, oh baby, oh baby. In my lingerie, I take photos. He wants some more, he likes the buzz. Me, I like the slicey like diamond rings and plenty
cars. This is life when chilling, chilling.
I for a city, city girl. It's just a fancy life we want. All we got the money is cash.
This is life when chilling, chilling.
I for a city, city. It's just the fancy life we want. All we got the money is cash. My daddy, my sugar, my honey, 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 my daddy, my sugar. My honey, my daddy, my daddy. What? Someone call it a party. I think I scored the lottery. Daddy's for me, pay my bills. Me and my girls get tipsy, we get freaky. It's easy, we don't need promo. Jimmy Choo, Chanel, it back. In my rover, plenty cash.
This is life and chilling, chilling.
I for a city, city.
Kidogo na vokipi, zani mwaka na upongo. Nipe penzi ningare hani, nitoke ukuloko. Sokwa kujichetua uko, nimeshinda loto. Aunavo nipenda baby, liza kama mtoto. Kukwacha nanzaji sasa, unavo nipajoto. Nika kugura hubu, undushe nenete. Asa abuju upuju, shika mtutu ututu. Ikutoye makutu ukutu. Nijape ilale,
for me daily.
You're my baby,
I'm never lonely.
Oh baby,
for me daily.
You're my baby,
I'm never lonely.
Oh baby,
for me daily.
You're my baby,
I'm never lonely.
Oh baby,
for me daily.
You're my baby,
I'm never lonely.
Safari, baby, you're my penzi. Oh my baby, siyo siri tutaona mengi. Kuwa ready, wetu ka zero. Kuwa chana now. be a commando. Yeah, yeah, yeah. Nishafanyiwa ushenzi. Ama baby, wako nimepata ukombozi. Yes, I'm ready kukupa yangu ro na vyangu vya teka. Bila wewe sito boy, sito boy. Natangaza na kupenda si ambaya, siyo dhambi ya guna tobaya. Kusa mapenzi ni nawe, keza tena ni bagawe. Yo my melody and I sing alone, bad man I sing alone. With many come on yoni, many taro honi. Siri tu si chonza inja siyo sawa, chukibisha na ndani yokaya. Tu ya menize mimi nawe, pendo kate tutawale. Yo my melody and I sing alone, bad man I sing alone. With many come on yoni, many taro honi. I'm my love. Tukikosa mkate wa siku, tuwe na imani tumwaya ya. Anaetawa ni maulana, oh my love. Wabaya wapo si wasikize, maneno yao tu ya puzi, yeah, yeah, yeah. Iyo tu ya puzi, yeah, yeah, yeah. Masako kwa kukulu kulu, uendapo nitafulu. Sitarudi ya viporo, to makuna pata vino, no, no. Yani finale ponyanga nyanga sina hale. Eki ugu wada gitare, yeah, yeah, gitare. Natangaza na kupenda si ambaya, siyo dhambi ya kuna tobaya. Kusa mapenzi ni nawe, keza tena ni bagawe. Yo my melody and I sing alone, bad man I sing alone. With many come on yoni, many taro honi. Siri tu si tunza inja siyo sawa, tukibisha na ndani ya kaya. Tu ya menize mimi nawe, pendo kate tutawale. Yo my melody and I sing alone, bad man I sing alone. With many come on yoni, many taro honi. I'm my love.
Uliumbwa juu yangu, ndo maana nakuhangaikia. Hata kidogo nachopata ni cha kwako, baby usinivunje moyo. Chakula kishuki, nisipokona mababy love kwako nalala kiapo. Baby wangu taishi nawe, oga litoto, sifulizi kimoko. Taongeza ujuzi nitakuchora tena kwa ukali wako, umeliteka ili jimbo, penzi umelitia fora. Yani palo kinibusu, vile unajishuku, dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Wakipunguza machungu, roho zao za majungu, dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Baby, would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me, baby? Would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me?
What up, Kenya? This is your boy Lizzy from Zambia. Me represent one time a music. You're listening to DJ Sonchi.
Alafu baby wasiju, tamu watunda bila kulimenya. Mie tayari shazidiu, ongeza utamu tena koleza. Mara ho, yo miguno, sijiwezi mi. Furaibo, na mikosino, sijiwezi. Yani palo kinibusu,
vile unajishuku ndo nazidi kuwakera, ndo nazidi kuwakera, wakipunguza machungu roho zao za majungu, ndo nazidi kuwakera, ndo nazidi kuwakera. Baby, would you marry me? Would you marry me, honey? Would you marry me?
Everything you say, I resonate. And when I dance inside you, you do let I on fire. And everything you say, I resonate. And when I dance inside you, you do let I on fire. Too easy, I'm feeling you, I'm loving you. You make it too easy, I'm touching you, and I'm loving you.
Beautiful smile is a memory that I never wanna lose on my time.
get you giggle when I call you on the phone. Make me feel like you go deep down in my heart. Me kwa no jange chimbuza aliwa baby boy. And I don't know how to say it.
You're my angel, my queen. Unazotaka misikatai. Chumi upendo, my dear. Unaunipa misikinai. Uwe angel, my queen. Unazotaka misikatai. Chumi upendo, my dear. Unaunipa misikinai. I miss you. I miss you, baby. Yeah. I come and give it by your day. Oh yeah.
Girl, I miss you and I wanna be wherever you are. When you akili, love you kutamani. Come to me, my girl. I give you that gentle love. Cause nikilala is your face I see. Uko mbali sina company. Mazoe ananitesa mi.
Nimechoka kuwa lole, lole.
Mama uko wapi nikufate. Niambie nipajue. Angalau nikuone. Moyo wangu utulie.
My angel, my queen. Unachotaka misikatai. Chumi upendo, my dear. Unaonipa misikinai.
Toke hata mara moja. Akili ni mwangu. Oh mara moja.
Hyper boy.
Ninayopitia ni kama umeniroga. Haya mapenzi yamenipa gonjo. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia. Moyo umeuokota. Nitakwambia how I feel. How I feel. Nitasema mimi. How I feel. Nitasema mimi.
Locally accepted, internationally approved. DJ Sarge.
The baddest and the illest mix master DJ Sons aka the Hyper Boy.
Oh, na vitu yako vina changanya. Oh, unigusapo kuisha mwenzio. Oh, you are maginito na nivuta hapo tanitoaro. Jamani unanikosha. Unaniwasha, unaliapa, moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unaliapa.
Banga gawa, love is what I see when I look at you. This thing I wish nobody separate. I go be your mappy. Pembe. I go follow your rule to make you happy and cool. And you are missing a hello. Ila nikiwa na wewe na juna tajiri. Baby unajua.
Chilling out with
body mweza kuna his. Kama kikize dipoza na kiss. Haya baby. Izo nyama nyama za kongeza na chips. Kiuno laini bila ya grease. Wakitusumbua tuite police. Mana wapendi. Unajua misi na hela, ila nikiwa na wewe najiona tajiri. Ah, baby unajua misi na hela, ila nikiwa na wewe najiona tajiri. Na, na female ya juju na baju.
Najua wajui, ah, ila watajua wajui. I belong to you my love, and you belong to me my love. Hawajui kama nimejipata na vile kwako sijiwezi. Nimekamatika, wanatushanga ile nyota zinanga. Ninawe hawaishi viranga. Hile tunapendana minawe. Hamjasema bado.
Bado mjasema.
Hamjasema.
Namtasema.
Namtasema.
Yali mpaka mseme.
Najumpenda mwezenu sioni sisiki.
Bado mjasema.
Hamjasema.
Namtasema.
Namtasema.
Yali mpaka mseme.
Yali mpaka mseme.
Oh, kuzimia. Nakupenda wewe, mpenzi wewe. Nasi unajua baby, tukifani peponi. Mabaya siyaoni, we hauna dhambi. Kama ukiniacha mwenzako bila wewe, imani tanitoka, si unajua na kutii. Naapa kwa shida, naara ninawe. Naapa kwa shida,
jina anajijua,
fundi wa raha
anajijua,
kiboko yangu
anajijua, somba kaniseme
yule ninampenda sana
anajijua,
roho yangu
anajijua,
mwenye moyo wangu
anajijua, somba kaniseme.
Kwanza tuanze rangi yake, jamani kwa mwake, tamani nione kopo lake, amenunua wapi duka lake, kisha tuje kwenye umbo lake. Hapo lazima utate, usije kutokwa mate. Mambo ya Uturuki tuyaache,
mana mtoto kanawiri. Yama kumuacha uwe jasiri sana, nimeshindwa kuwa bairi. Mama we ni chuna dikanda mbili. Sawa
baby boss, geuka freeze. Nipe tabasamu la picha cheese. You're so mwa, you're so cute. Kwako nimeweuka kabisa chini.
Mwambieni nampenda bila yeye nisiwezi. Mwambieni nampenda bila yeye nisiwezi.
Ati simtaje jina
kiboko yangu
anajijua, somba kaniseme
yule ninampenda sana
anajijua,
roho yangu
anajijua,
mwenye moyo wangu
anajijua, somba kaniseme.
Yeah, yeah. DJ Sarge in the mix.
You make a good boy, you see now. Baby, believe that it's your mind.
Baby, believe that
it's your mind. Every other day I will need ya. Yeah, you know that I don't need ya. Baby, believe that it's your mind.
Monster.
Nobody knows your life. You're gonna be
rafiki mpinzani. Yeah, na kitu fike kiyama, digi kwa limbo, nimena someday gani. Mola amenibarikia, nimepata toto la tanga mwambani, nimetunukiwa, sisemi ameniweka kwa pani. Na navyo nipatia, utasema labda na yangu ramani. Kesha funga njia, ya mipaka ya China na Japani. Laki penda nani lanipashu, ananipenda vibaya. Mkali kwenye tendo kaitimu chuo mwana anagahaya. Na shampaki tengo kwa mipuku chuo minajimwaya mwaya. Swaki kwenye pengo na mizuku duo mwali anagabaya.
Wala si mwachi, yendo mwanga mitochi.
Hata jimwe parapanda, we ni chizi miziki. Hata karoke ni shuke kipanda, uwaga we wabiliki. Mikupike ngumi ya mandikanda, we kutwa kwa marafiki. Eti we noche mchangu chanda, umeusi na tandiki. Nani umasari, tele unaruka makopo, enesi na madopo. Mtani unapita na joko siku sogele. Oh yeah, unakunyo pia za mkopo. Ulalu siku kama bobo, umekuwa mlupo. Oh, mara uko na bata bima, unasikia unatembea na matiki. Unajitupa mzima mzima, ukisha lewa unatenda ukikiki. Usoni unaonekana kimya, ila unavofanya ni viki. Yota unataka kuizima, na mino likupenda sipiki.
Niurumie
Weli nakonda sinali, naomba niurumie.
Niurumie
au labda mindo sika mkuto.
Niurumie
kama nakosea sama.
Niurumie
kumpata kama yaya si rahisi, not easy. Hatulifanya tamigo, tamigo go. Tumejipanga zikitoto haribu, mini popo. Tumejibana zitupo tamigo, tamigo go. Tumejipanga zikitoto haribu, mini popo. Simfuniko na kopo yoye. Nobody gonna fit you, sito mesha geti. Ni upenda wa kweli, siya unafiki, yeah. Kashikili ya jima, ya ya mwenye kiti, yeah. Mwenye kiti, yeah. Najia ni wangu Joji, Jojina, Joji, Jojina, Joji, Jojina, Joji. Najia ni wangu Joji, Jojina, Joji, Jojina,
Georgina, 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 Georgina. From Nairobi, Kenya, DJ
Sarge. When I hit it from the back, that's what you like, girl. You're a sexy divine, girl. Can you know I'm on the right path, yeah. You know you like it when we fuck, all on your body. Say you're just on the center. We're getting happy together, but baby, go. Put you reverse, I don't wanna see your eyes. Show me your eyes. Baby, don't you realize you are my crush? I've been wanting this. Say tonight, baby, tonight. Baby, tonight. Baby, tonight. Baby, tonight. So tonight.
Banga, 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 banga
banger, yeah. Show your body is a banger, yeah. So sexy tight, the girl I wanna tonight. Oh, got you dancing like a parana with it. Oh, parana with it. Oh, be me right. Oh, girl, I wanna treat you right. Oh, got you dancing like a parana with it.
Parana with it.
No, I'm bad, do I lie? As I tie your brain tonight. Hey, you dancing like a parana with it.
Parana with it.
Parana with it. Hey, whiz it, whiz it, whiz it, whiz it, whiz it, whiz it, whiz it.
That's
what you gotta whiz it. Whiz it, yeah. I bet the whiz it, 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 yeah. Whiz it, whiz it. Halima, pinduka, inamo, skati, utakati, tamu, kamo, ushikati, ata, love, spati.
This is your man, Eddie Singer, and you're listening to the baddest DJ, DJ Sonchi. Yo, keep it love.
Kama maji kwa mtungi, nyonga puli, baby. Nivute niishi, nibaki kishungi. Ay, zuhuri, baby. Nibadike, nigande kagundi. Makuli, baby. Nilishe, nishibe kitumbo nindi. Ay, unani, koleza, unani, chumbeza, unani. Legeza, aywe. Ukianza ganda, nina yaweza kandani. Kwenye meza tsunami, jeneza niwe.
Hyper Boy.
Nakupenda.
Music, you're listening to DJ Sonchi.